ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga QEDCL kikakasizza nti kigenda kwongera okubungibwa amasannyalaze mu bendobendo lya Masaka okusobola okukendeeza ku kizibu ky'okubavaako kw'amasannyalaze okubadde okumpi kati emyezi ebiri emabega. Kino kikakasiddwa akulira ekitongole kino mu Greater Masaka, Michael Kabanda, nti kye bagenda okukola kya kuyamba nnyo n'abantu mu bizinga ebya disitulikiti ya Kalangala ababadde batawanyizibwa amasannyalaze.
Esooka gye tuyita Masaka City Reconstruction. Eno project tugenda kuzimba layini empya okuva substation eya UETCL ekimwanyi nga etwala amasannyalaze ku substation yaffe eya Kiryomba. Ejja kuyamba okwongeza obulungi bw'amasannyalaze mu Greater Masaka. Era project eyo egenda kutwala esente ezisukkamu mu miliyoni dola emu. Eyokubiri ye layini ya Nyendo Bukakata. Eno layini nga egenda kuba nti etwala amasannyalaze e Kalangala. Essaawa eno layini eriwo, embeera yaayo n'engeri gy'efunamu amasannyalaze kikyo ekisinga obulungi. So tugenda kukola layini eno ng'ejjira ddala amasannyalaze okuva ku substation yaffe e Kirumba ng'egatambuza ku Bukakata Road gagende. Kijja kuyamba abantu bonna bali ku luguudo olwo.
Kabanda ategeezezza nti bagenda n'okwongeza ku mutindo gwa waya ezitambuza amasannyalaze kubanga nakyo kibadde kitaataaganya empeereza zaabwe.